chekecha pakacha
Siki mwago mwezenu nisinune
Ninena na mama kukicha
Mihini si mtukane
Bilangu kitenge na bucha
Kizidi nipige kwa mapene
Achana na zile ngoja ngoja Tabi yata change Nilijipa namba moja Leo nachezea benchi
Achana na zile ngoja ngoja
Ata change nilijipa namba moja
leo nachezea benchi
nimekosea wapi niambie
mimi sina ugomvi nawe
na mapungufu yangu niambie
na usiye ndani nawe
nimekosea wapi niambie
mimi sina ugomvi nawe
na mapungufu yangu niambie
na usiye ndani nawe wewe
mwacha siwezi japo najionea mengi ninavyompenda najua
Mapenzi haya na ujuzi Kama nyuzi za gita Ungekaza kila nyuzi Zisikike kila nikipika baby Yale maneno siku konda Kwa mapenzi matamtoka kwako Nisambona vicho maji Penzi wanalijaza soko moko Bila kujua mikoko dhoofuli hali Yanasema mengi na sijali Kuwa na we najo na fahali
Nimekosea wapi niambie
Mimi sina ugomvi nawe
Na mapungufu yangu niambie
Usiye nani nawe
Nimekosea wapi niambie
Mimi sina ugomvi nawe
Na mapungufu yangu niambie
Na usiye nani nawe we.
Mwacha siwezi Japo najionea mengi Ninavyompenda Anajua Unalia moyo na mapenzi Nimekamatika kwake Ninavyompenda Anajua
Ninavyompenda kumwacha siwezi She's beautiful, ay, 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 beautiful, ay, ay, I'm a beautiful baby, ay, ay.